Hey, yo, what's up, Damon? This is for you, bro. Let's go.
DaJimSafi.com.
Nikitazama macho yako na natuma kopa kopa na mapozi wewe ni midakasi la naogopa kukuacha mwenyewe na ndio sababu haujabipu nimepiga simu ili kuhakikisha na kulinda sitaki uchezewe high puppy ni zodi gani nikuletee with your high class sishindi mechi songe nini na la sky pass mapenzi yako na endea kasi ukinitoa kwenye chupa niweke kwenye glass laliene kwenu kwenye la kwetu amkeni nye kumbe kupendwa ndopo hivi na msemi shimo sijalichimba na stemi nikula bada kula bada kumla paka seme tahemi ni chumbasi wendo kagezi na hii udumdani usiwe kama yule nani ushungi mwingi hata kama unaenda kutali mapose na we mina mapose na mi yalo
mapose na mi mina mapose na mi 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 mapose na mi mina mapose na mi.
Download kupitia DaJimSafi.com kupata nyimbo mpya.